sort of a lad me. This is when I would work classic with my man Vito Juicy. Nah. Oh baby, nataka nikwambie vile moyo wangu what I feel. Are you ready? Uisikie nafsi yangu upande wapi. Acha nijimalize kwako mizaidi ya wege. Miti ya idi wendo zeze. Nalipiga njutu cheze. Oh, penzi yako mapenzi. Una nichanganya lazizi. Sawa maraba ila umezidisha donzi. Utanipa wala isi juwezi. Wabuti la mwezi. Magana bila dizi. Sawa maraba ila umezidisha donzi. Utanipa usu. I got you, you got me, baby. Uko samba mana mimi, my lady. Iwe kwa shida na raha, oh baby. Oh baby, oh my lady.
Umenipa dose, dakitari mami. Umenificha misi toki ndani. Takupa dose, vitu vya thamani. Sijiwezi nipo tabani.
Kwa uwepo wako na mimi, maradhi yangu yatapona. And I've been waiting for this, yeah. Find all I found love.
And this song baby, your dedication. Paki vitu tuendage vacation. Twende far away, no location, yeah. Au Zanzibar, Indian Ocean.
Wacha nijimalize. Mikwako zaidi ya mwege. Miti ya dina wendo zete. Nalipika njo tuchete.
Oh, penzi yako mapenzi. Unanichanganya lazizi.
I'm going crazy.
Sawa maraba ila umezi.
Slicer.